ate amasomero agasinga obungi gasaze ku bubonero kwe bayingiriza abayizi oluvannyuma olw'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu obutakola bulungi abayizi 173333 be baayita ebigezo bya PLA omwaka oguwedde wabula ng'obubonero obuna n'obutaano bwali bwakunno bwali bwa munyoto ddala mu kusunsula abayizi abagenda mu senior 1 okutandisa olwaleero mu kibangirizi ky'abannamakolero Lugogo abakulira amasomero amanene okuli Mengo SS na Bisunsa Girls Trinity College na Bimbo n'amalala gakomye ku bubonero 7-8 okwawukanako n'omwaka oguwedde bwe bakoma ku bubonero 5.
Erinnya lyange nze Nakimuli Joeri Agaliwango, nkolanga Deputy Head Teacher Academic Mengo Senior School. Nze okwetaba nga nkiikiridde omukulu w'essomero mu exercise eno ey'okuplesinga abaana ba senior 1. Naye omwaka guno cut off point era kiweereddwa abaana wakati wa aggregate 4 up to 7. First range abakyakwalifayi nze kuba kuselling list yaffe eka abaana 15 abaweereddwa amasomero amulala naye nga baali basaba
Elinja Zese Naula Ibrahim ni musomesa e Nabisuka Girls School somero eryo nkolanga Director of Studies do n'omwaka